Olsun.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internete kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu kubanga bw'ibyuma hari Ari Santos na Nadia Taha. Turabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, tubashimira kandi kwa mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kiganiro muri Isanga uyu munsi turi mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza, Paruwasi Kinunu ni muri Diyoseze ya Nyundo. Ikibazo cy'abana bakobwa baterwa inda si umwihariko w'aka karere, ariko turarebera hamwe uko abana bahuye n'icyo kibazo bafashwa gutegura ejo heza habo hazaza nyuma yo kunyura mu bizazane. Muduhere nomero zanyu nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara, muze mutange inama n'ibitekerezo kuri iki kiganiro kuri radio yanyu. Ibibazo rero by'abana b'abakobwa baterwa inda imburagihe bikomeje kuvugwa ahantu hose hatandukanye, si mu Rwanda gusa, si no mu Burundi gusa. Iyo abo bana bamaze guterwa inda akenshi bahura n'ibibazo bitandukanye, haba mu miryango bavukamo, haba no muri sosiyete muri rusange. Abatewe inda rero hari ababaga bari mu mashuri bakayacikiriza, ugasanga bari mu gihirahiro. Amahirwe nuko hari abagira neza batabatererana, ahubwo babafata mu mugongo kugira ngo babashe gutegura ejo heza hazaza. Padiri Teofili Hakizimana ni umwe muri abo bakozwe ku mutima n'ikibazo cy'abanagavu baterwa inda bakiri bato. Amaze kubona ikibazo cy'umubare wiyongera w'abana baterwa inda mu karere ka Rutsiro aho aherereye ubu, yagize igitekerezo cyo kubafasha kuva mu bwigunge no gushakisha imibereho y'ejo hazaza. Padiri Teofili niwe mutumirwa wacu muri kiganiro. Mube hafi rero muganire nawe, musobanuze, mutange inama cyangwa se ibitekerezo mwumva byafasha. N'abatindiye rero reka tumwakire hano muri studio ya 7 y'Ijwi rya Amerika. Padiri Teofili Hakizimana, uraho neza, urakomeye, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Muraho neza Injeniya, murakoze cyane, murakoze kuma uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo by'abana b'abakobwa babyara iwabo, tunarebera hamwe icyakorwa kugira ngo turebe ko byaranduka.
Yego. Rwose nanjye ndabashimiye uyu mwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nk'uko rero nari mbivuze mu mwanya, abana b'abakobwa baterwa inda bahura n'ibibazo bikomeye, nkamwe mwaganiriye nabo murabizi. Sindi babaze kumena amabanga, nta n'umuntu ku giti cye turi buvuge cyangwa se turi butunga agatoki, ahubwo turarebera hamwe ibibazo muri rusange aba bana bahura nabyo cyangwa se bahuye nabyo, ku buryo kubimenya byafasha abantu bataragwa mu mutego cyangwa se batarahura nabyo kuba babigendera kure mu buryo bushobotse bwose. None Padiri Teofili, nagira ngo mu gutangira tubwire uko iki gitekerezo cyo gufasha aba bana batewe inda cyaje.
Murakoze. Nyuma yo kubona uko urubyiruko ruhagaze hano iwacu mu Rwanda, by'umwihariko aho ndi hano i Kinunu mu karere ka Rutsiro, ndapaji ni ishinzwe urubyiruko muri paruwasi. Nakunze kenshi kugira ngo ndaguhamagaza urubyiruko ngo ruzane kuri paruwasi tuganire kujyanye n'ubutumwa bwa Kiliziya, ariko ndabona ubwitabire bugenda buba bukeya. Nyuma yaho nibwo naje kugenda numva abantu bambwira yuko burya hari abajene benshi cyane batakiva mu nzu iwabo bitewe n'isonwe bafite kubera ibyababayeho, kuko benshi baba baragera ko bagira baterwa inda zitateganyijwe, yamara kubyara ikabatera ipfunwe, bakaba bicaye mu rugo batwitseho n'ubwo badashaka kuvayo. Ubwo rero nyuma yo kubona ubwitabire bucya bw'urubyiruko, nibwo nagize icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo abo bana bari mu rugo, abo bana bafite ipfunwe, umuntu yakora iki kugira ngo babashe gusohoka mu rugo. Natangiye nahamagara hano kuri paruwasi itangazo mu Kiliziya ku cyumweru nk'uko bisanzwe, bamagaza abana b'abakobwa babyariye iwabo kugira ngo baze kuri paruwasi tuganire. Birumvikana rero iyo paruwasi batanga itangazo imyumvire iracyari hasi kuri Kiliziya, baba bazi ko buriya hari imfashanyo zikomeye cyane bagiye guhabwa. Barabyumvise rero cyane, bahita baza ari benshi cyane ku buryo muri iyo minsi na bariya abana bagera muri 320 baje kuri paruwasi, baje bazi ko ari imfashanyo bagiye gufata, ariko ubundi kwari kugira ngo tuganirwe hamwe turebe icyo twakora, turebe uko basohoka mu rugo, turebe ukuntu bakira ibyo tumwe. Dore ko abana basaga kenshi basa nabi, urumva y'umwana mu Rwanda cyangwa mu muco iwacu umwana atewe inda aba ari igisoro ku muryango, akenshi rero usanga umuryango utabyakira, ahubwo rimwe na rimwe ushobora kumufata nabi bakamuheza, bakamubuza kujya aho abandi bari kuko baba bumva yarateye ipfunwe.
Rero maze kubona ibyo yego turaza gukomeza. Ye wari umaze kuvuga uti abana baje bazi ko bagiye gufashwa, baza ari benshi banabyihutiye rwose, ariko ndatekereza ko uburyo bafashijwe burenze ndubwo banatekerezaga. Noneho nagira ngo tubwire muri makeya uko mubafasha mu byiciro bitandukanye, hanyuma turaza gukomeza ikiganiro cyose tugenda ndatureba uburyo uko bwihariye.
Nguko nabivuze bamaze kuza tumaze kubahuriza hamwe, twagiye tuganira twagiranye urugendo rurerure nza no gukora tike mu rurimi rw'Igifaransa bavugaho, rero tuza gutekereza icyo twabakorera. Nyuma y'ukumva ibitekerezo byabo benshi baganishaga ku kuba biteza gusubira mu mashuri, ariko bakagaragaza ikibazo cy'ubukene, ariko benshi nanone bahuriza ku kwiga umwuga, ku buryo ubu twese tubafasha kubigisha kwiga umwuga w'ubudozi, tukabafasha mu biganiro by'isanamitima, tukanabashakira n'abantu babafasha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ibyo tubafashamo kugeza uyu munsi, ariko tukaba tubifuje ko twabafasha no mu bijyanye n'amategeko kugira ngo babashe kugira ubuvugizi, kuko abenshi usanga baratinda baragiye babihakana.
Yego, ubwo turaza kubigarukaho mu kanya. Ikiganiro muri isanga n'ikiganiro giha abakunzi b'Ijwi rya Amerika umwanya bakaganira, kandi nk'uko narimbe bahamagariye mu kanya dutangira, agira ngo tubakire bamwe batangiye kuduhamagara. Duri kumwe na Kwihangana Jean d'Amour, uranyumva?
Ndakumva.
Wiriwe neza, urahagana he?
Ndiriwe neza, ndi cyo.
Yego, ufite ikibazo, igitekerezo, inama, ijambo ni ryawe.
Ni inama n'igitekerezo.
Yego,
na familia nsanganyamatsiko nsangari cyo wenda nshobora kuvuga.
Yego,
yukure urubyiruko rw'iki gihe ntabwo byoroshye. Abana wenda bari guterwa inda rimwe na rimwe nabo ubwabo bishoye muri ibyo bikorwa bitari byiza, ariko nkasanga n'ubundi si ababyeyi tubifitemo uruhare nk'ababyeyi, kuko niba umubyeyi yemerewe umwana we ku sort of freedom, nyine bwa burenganzira bwisanzuye, umwana ashobora kugenda agataha ijoro umubyeyi ntavuge, aho usanga noneho n'amategeko wenda rimwe namwe arengera cyane cyane abana, umwana mureke umwana akore ibyo ashaka. Ibyo byose rero bikaba n'ubundi ari ya mpamvu ishobora gutera zanda zitateguwe, ku buryo rimwe na rimwe hari ibyo twebwe nka leta cyangwa se leta ishyiraho kavuga ngo wenda turengere ubuzima bw'abana, nayo ivuga iri kwishyiranyura, kuko niba ufashe umwana ukavuga ngo ajye yigenzura atahe iryo joro agende mu ki, usanga muri iyi minsi mu Rwanda abakobwa benshi bakora mu tubari ni abandi baba batagejeje mu myaka 19-20 kandi akenshi abo bana baba n'ubundi ari abana bakabaye bakirirwa iwabo. Ibyo byose rero bikongera ibanda n'ubundi bwateguwe. Nimba uyu munsi abana tubara ngo wenda kubera ko tuzi ngo ari bintu nanone gahunda leta ivuga ngo wenda dufashe abana tubasubize mu buzima busanzwe, nyamara twakabaye ahubwo dushyiraho izindi ngamba tuvuga tuese ni gute abana bo muri iki kigero cy'imyaka iyi n'iyi dushobora kubafasha kugira ngo bagende ku murongo kugira ngo cya gihe nikigera cya zanda abana bazi neza ubumenyi. Ikindi n'ibindi n'imbuga nkoranyambaga z'iki gihe ujya ujyanwe na kuri za Twitter za Instagram ugasanga ziri kwamamaza cyane ibintu by'ubusambanyi, ku buryo ibintu byose bigenda bijya kuza abana kujya mu busambanyi kujya nyine gutekereza tu kugira ngo barebe ngo ese ibyo bintu bikorwa gute. Natanga inama rero y'uko Leta yakora ku buryo zino mbuga nkoranyambaga bashyiraho management yazo kugira ngo za rubyiruko b'abana batoya batazakubezinga cyane uko byakabaye bikwiye. Usanga nanone indirimbo z'iki gihe abahanzi bagenda bagakora indirimbo, umuhanzi wakoze indirimbo icyarimo amashusho y'ubukozi asa n'ibiyo ntabwo ari indirimbo, ugasanga siri kiri guhombera muri ibyo bintu. Kandi ni bya bintu abana twakaba tuvuga ngo abana barebera kuri uriya kanaka, ariko niba umuhanzi kanaka agenda agasohora indirimbo ukumva byonyine byo ubwagira asobanura amavi ibikorwa byamamaza ubusambanyi, ugasanga nabyo siri leta ishyireho ingamba ivuga iti n'umuhanzi n'umuntu uwo ari we wese ushobora kuba intangarugero ku mwana ajye asohora ibintu bifatika kandi bigiye. Leta nayo ishyireho ingamba zishobora gutuma aho kugira ngo dushishikare kuvuga ngo abanyeshuri ngo abo bana ngo tuzabafasha ngo mugira ategura ese ni leta yashatse ibyo yakora kugira ngo babana nini batazaterwa inda. Ibihano bikarishwe ku bantu bakora ibyo bintu niba abana bafatiwe muri icyo bintu bihano umuntu mukuru gusa, kuko n'abana b'iki gihe ntabwo boroshye. Umwana w'iki gihe usanga ku mbuga nkoranyambaga ari wa mwana w'imyaka 15-16 yandika ibintu kibaza uyu mwana afite imyaka ingahe ku buryo ashobora kwandika ibintu. Uwo mwana kandi none ugenge wenda nk'abakobwa abakobwa muri kamere ya muntu umugabo wese ashobora kureba umugore akamwifuza, ibyo ni ibisanzwe. Ariko noneho urubyiruko rw'iki gihe narwo ubwabo rusigaye rwikunda abagabo, ugasanga rero icyo nasaba Leta ni ishyireho ingamba ivuga uti umwana uzajya ufatirwa muri ibi bikorwa azajya hano, umuntu mukuru uzajya ufatirwa muri ibi bihano muri ibi bintu tuzajya duha. Ukwiye gufata abana nk'aho abana b'iki gihe ntabwo ari abana bo muri za 60 abana b'iki gihe nabo basigaye basitekereza mu buryo burenze bitewe na accessibility za interineti babona. Ibyo byose rero numva ari cyo gitekerezo nahumvaga natanga kandi murakoze cyane.
Urakoze cyane Jean d'Amour rwose ku bitekerezo byawe, ni na byinshi ntabwo ari kimwe gusa kuri urwo ruhare uko ababyeyi bagomba kugira uruhare, Leta ikashyiraho ingamba n'abana nabo bakayenda bakareka kwigomeka bashyirirwaho n'ibintu uburyo bashobora kwitwara. Reka tuzabikoremo ikiganiro cyihariye tureba byibura uburyo umuntu yakumira inda zitateganyijwe. Noneho uyu munsi twibande kuri aba bana bagize ibibazo, noneho turebe n'uburyo bafashwa aho gutereranwa. Reka ngarukiye kuri Padiri Theophile Hakizimana umutumirwa wacu, hanyuma ubwo nibishoboka turaza no kuvugana n'abana muri bamwe bafashijwe, ndabatubwire nabo uko babona umushinga ubafasha gutegura ejo heza hazaza. Mukanya Padiri, twavugaga uburyo abana bitabiriye iki gikorwa cyangwa se uyu mushinga kugira ngo baze babagana, hanyuma babonye batahawe imfashanyo yenda bari biteze y'ibintu cyangwa ndibaza ko ari ibintu babaga bakeneye kugira ngo bafashe n'abana babo, mubabwiye ko ari isanamitima ari uburyo bwo kuganira nabo babyakiriye gute?
Birumvikana ntabwo babyakiriye neza cyane, kuko ngo umunsi wa mbere nyine dutangira ibiganiro baje benshi dukora n'urutonde turabandika, bwa kabiri nabwo baritabira, ariko ubwa gatatu tugiye kubabwira yuko ari uburyo bwo kugira ngo tuganirire hamwe tugende uburyo twabafasha kongera kugaruka mu buzima bwiza, cyane cyane ko babitima bagiye bacika intege ku buryo bwo ku nshuro ya kane baje ari batuya cyane, kuko bari biteze ibintu kuva ukaraza ukamuha ibintu byo guha umwana we byo guha ibimufasha nyine kugira ngo abashe kubaho amafaranga n'ibindi. Birumvikana tubabwira yuko ari ibiganiro, ntabwo babyakiriye neza cyane.
None se mwabigenje mute kugira ngo noneho ko hari abo mufite banarangije n'icyiciro kimwe cy'ibyo amahugurwa mwabahaga, ubwo mwabigenje gute rero kugira ngo mubashe kubagumana cyangwa se n'abaje babashe gukurikira izo nyigisho?
Bo ubwo bijye nayinge nabanje kwabwira uko umushinga ubwo haje kuza nk'umushinga, ubwo tumaze kubatumira ngo baze nyine kukuza bakaganira, maze no kwandikaho ya article nabagiye mu rurimi rw'Igifaransa ivuga ku bijyanye n'ibibazo by'abana b'abakobwa bagenda baterwa inda byateganyijwe, twabashije gutumira na shaka umuntu w'umusosiyalisite waza kubaganiriza ku buzima bw'imyororokere, kuko icyo gihe nyine ibiganiro nibyo twatwimirije imbere. Araza yaza n'uwitwa Odeta Nyiramirimo, yaraje arabaganiriza, amaze kubaganiriza tugira ibyifuzo tumugezaho byatuma abana babasha gukurikira bya biganiro nibura hari ikindi baje gukora. Yamubwira ati turamutse tubonye indi bikoresho tukabona amamashini, abana baza baje kwiga imashini ariko tukabaha na bya biganiro. Yabyumvise vuba rero atwemerera imashini icumi ndetse aza no kuzitugezaho, tutangira dukora uwo mwuga wo kudoda, tukadoda ariko tukanashyira mu bya biganiro, kuko umwana we akenshi yavaga mu rugo aziyuko agiye kwiga ubudodo, kandi nabyo ukamubonera hafi ukamubiganiro ukanabana bya biganiro bimufasha kugaruka mu buzima bwiza.
Reka madamu Odeta Nyiramirimo ni n'umuganga, ubwo nawe tuzamuhamagare tumuganirize, ndumva ari umuterankunga wanyu, ariko kandi ashobora no kuba yanatuganiriza n'ibijyanye n'ubuzima cyane cyane kuri aba bana bagiye baterwa inda bakiri batoya. Padiri rero mufite n'abana aho ngaho bakirimo kwiga, hari abarangije nk'abiga bamara bahugurwa mu gihe kingana iki? Mwavugaga nko kwigisha umuntu kudoda, ese bose baba babifitiye ubushobozi, bamara igihe kingana iki bahugurwa?
Bo mwari muvuze ikibazo cy'ubushobozi, abana kugira ngo ujye kudoda ugomba kuzi gusoma no kwandika no kubara. Birumvikana iyo tubahamagaye ngo baze kwiyandikisha abo nibo dufata, kugeza ubu abatabizi ntabwo baragira ayo mahirwe yo kuba bakiga, ariko muri iyi minsi twatangije gahunda yo kubigisha nabo gusoma no kwandika. Tubigisha ubudozi bw'ibanze bumara amezi atandatu, ariko iyo tubonye ubushobozi ntabwo nyuma y'amezi atandatu duhita tubasezerera, ahubwo tunareba niba koko hari icyo bamaze kumenya, uburyo harimo igihe tuzamuka tukageza ku mezi icyenda nibura umwana agataha, tuvuga ati nibura ubumenyi bw'ibanze mu budozi arabufite, wenda nagera mu kazi ibindi azagenda bimenya.
Yego. Iyo noneho iyo bamaze se guhugurwa, sinzi niba mwari mwabasha no kubakurikirana na nyuma yaho ngo mumenye niba ibyo bize koko barimo kubishyira mu bikorwa, cyangwa se niba hari n'ingorane bahura nazo, hari suivi mujya mukora?
Bo iyo bamaze kwiga uwo mwuga w'ubudozi tubaha imashini kugira ngo bajye kwiteza imbere, tukanabashishikariza kwibumbira muri koperative, kuko ari nayo gahunda nziza leta uyu munsi ishishikariza abantu gukorera mu makoperative kugira ngo bazabe babasha no kubona n'ubundi bufasha. Turabakurikirana rero, nubwo burya umwana w'umukobwa yarangije hari n'igihe ahita abona umugabo, hari benshi dufite bagiye bakirangije rwose, umuntu yamara kubona ko yabonye igikoresho yamaze kubona imashini agahita amutwara bakajya kubana. Ariko ngaba turi hafi tugerageza kubakurikirana tukamenya uko babayeho, n'abagiye kure urabona dutuye mu karere ka Rutsiro, hari abajya kudegera za Gisenyi muri za santere za Mahoko n'abajya i Kigali, benshi tugenda tubavugisha, kandi bamwe na bamwe ukabona yuko ubuzima bwahindutse bameze neza.
Yego. Reka noneho twakire umwe mu bana mwafashije wafashijwe aho ngaho w'umushinga Berwa Kinunu. Reka Serafina, uranyumva?
Ndabumva neza.
Urakomeye?
Bashene mama.
No, kubwakoze cyane kwemera kutuganirira nawe. Niko wamenye ute wowe umushinga byakugezeho gute kugira ngo umenye ko kuri paruwasi bashobora gufasha abana batwaye inda?
Uko byagenze padiri Sofiri nagiye atumiza abana bahuye n'ikibazo cyo kubyara inda zitateganyijwe akaduhuriza kuri paruwasi ya Kinona kugirana ibiganiro birebire, harimo ibiganiro by'isanamitima, baraduhugura batwereka uburenganzira bwo twabyaye no twatwereka uburenganzira bwacu, twumva ko dukwiye kubaho nyine tugasubira mu buzima busanzwe nuko twahamenye ko yari yadutumije.
Hanyuma yego komeza
ubwo mundi bigano bisa n'imitima ndageze aho batubaza icyo twakora. Abana benshi duhitamo umwuga w'ubudozi, baradufasha pe, adushakira ibikoresho, adushakira umwarimu, nuko twahire twiga kudoda tujya mu mushinga wa Berwa Kinuni.
Ubu se utarawujyamo uwo mushinga utawuzi cyangwa se utari wawujyamo wamubwira iki?
Icyo namubwira, icyo namutangariza ni uko yahayoboka kubona ababyeyi beza bakugira inama uburyo wakifata wamaze guhana kiriya kibazo cyo kubyara inda utateganyije, uko wakita ku mwana wawe, kandi yamaze kuguha ubumenyi bwo kwiga imashini ituma nawe wibeshaho.
Niko Serafina, wowe nko ku giti cyawe tuvuge urebye aho wari uri mbere yo kujya muri uwo kwakirwa muri uwo mushinga guhugurwa, urebye usanga intambwe umaze gutera imeze gute?
Intambwe maze gutera irashimishije ku ruhande rwanjye ndetse n'umuryango mugari nyarwanda, kubera ko ubu ngubu tuvugana hari icyo nakimarira kandi hari icyo namarira n'abandi. Ntarawujyamo rero numvaga ko hari umuntu nk'abandi nkahora nigunga, ariko aho nawugereyemo narasabanye n'abandi, none yamamo n'icyizere cyari cyaramvuyemo cyo njya kungarukamo. Ubu ngubu ndi mu nama nkuru y'igihugu y'abagore, sinzi niyo z'abaturage mu mudugudu ntuyemo. Icyo ni intambwe ya mbere nyamukuru yamariye ko naratinyutse nyoboka ibikorwa bya leta njya mu nama nitabira imiganda, kandi haragiramo sinabyitabiraga. Aho ngeze ubu ngubu rero ngeze ku rwego rushimishije, kubera yuko harajyamo nakumaga ibiro 52 ariko ubu ndagupima ibiro 85 kubera ko ifaranga nyine maze kurikoraho, nzi icyo nshaka ndetse n'umwana wanjye yambara neza kandi akabona icyo ashaka.
Ifaranga rimaze kukuryohera?
Ntabwo ari ryinshi kandi icyerekezo ko nzarishyirita neza. Ahariko ngezeho nshima Imana kandi nkashimira n'abadufashije muri urwo rugendo rurerure
rizaza rwose. Serafina, ubu ugumiye hafi ubwo ngubwo turaza dushobora kongera kuguhamagara haramutse hagize nk'umuntu wifuza kugira icyo yakubaza, kuko hashobora kuba hari n'abafite abana bazi batewe inda aho hafi ariko bifuza kuba babageza aho ngaho, yifuje kugira icyo akubaza twagushyira ku murongo kongera ukagira icyo ubwira abadukurikiye. Ndumva rwose ntambwe umaze kugeraho ari intambwe nziza. Reka twongere dusubire ku murongo wa telefone twakira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo. Tuyishimire Eric, uranyumva?
Ndakumva. Hello?
Yego Eric, wiriwe urahagana hehe?
Ni mu karere ka Rulindo, ndi mu Murambi.
Yego. Ijambo ni ryawe bwo komeza.
Umudamu yavuze ndabyumvishe. Ni byiza koko kuba yariteje imbere, urumva ko arimo no kwivuga ko yari afite ibiro 50 akaba ageze ku biro 80, urumva ni ibintu bishimishije kuba yarabashije kwiteza imbere akabasha kubaho neza. Ni ibintu bishimishije natwe twakwifuza twese kugeraho. Ndumva nanjye nakwifuza gutera ikirenge mu kirere, se ko nyine ubushobozi bugenda bubura nyine, ariko umuntu aragerageza.
Urumva aho yikuye mwe mugira, sinzi niba navuga ngo mugira n'amahirwe ko mwebwe nta n'ubatera inda ko we urumva ko ikibazo yarafite kibazo yarafite cyari uko yari yahuye nizo nizo ngorane zo kuba atwite kandi ari umwana ahubwo uzajya ugira inama bagenzi bawe n'abandi bose batera inda abana bakiri batoya
twebwe nyine dufite amahirwe ariko natwe narwo twakwifuza kubitera urubyiruko rw'abakobwa n'abangafu ntabwo twabyifuza ibyo bintu
rero rwose ni ukubyamagana
ni ukubyamagana
urakoze cyane Eric
namwe murakoze biradiyo y'Amerika kumpamagara
twakire Vianney bukeye neza uranyumva
rego
urahagana hehe
ndi muhinga mu Burundi
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
n'igitekerezo kubera ku bijyanye n'ibyo by'abana batwara inda bakiri bato
yego turakumva komeza
ndetse navuga nuko ni isi nyine yagiye irahindagurika bivanye n'aho umuntu aba yakuriye n'inda aba yarahawe akiri mutoya niyo mpamvu rero nibyo ndibaza bifikira benshi kubera igihe kandi n'ibi bintu by'ubukene abantu bashobora guhemba n'amafaranga ugasanga nk'uwo muri abayeho nabi birasa bituma rero ajya mu izo ngeso ariko gusa n'amategeko nyine yari akwiye gukora ama nk'umuntu byacitse nyine agahanwa kuko wenda n'ikibazo
urakoze urakoze cyane bukeye neza Vianney udusohoreza bimuyinga
nacyo twarashimye
yego yego
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nadijwe cy' America i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga uyu munsi turaganira na Padiri Théophile Hakizimana akaba ari mu karere ka Rutsiro kuri paruwasi ni muri diocese ya Nyundo aho rero ari Kinunu hari umushinga yatangije afatanyije n'abaterankunga ubitwa Berwa Kinunu ufasha abana bakobwa batewe inda imburagihe kuko barabana bakiri batoya bataranageza no ku myaka nagira ngo rero twongere tumugarure ku murongo wa telefone none twongere tuganire Padiri Théophile abana baje babagana icyo gihe muganira singira ngo mube ni mumeni banga ariko ahanini bari bafite ibihe bibazo
bo ibibazo bari bafite ibibazo by'ihungabana ibibazo by'ihungabana kandi kuko birumvikana bumva umukobwa wagize gutya agaterwa inda uwayimuteye akamwihakana umuryango nawe kujya umuryango avukamo kumwakira bikabananira akabaho muri uko gutukwa no gutotezwa wumvaga yuko ari abana basa n'abahahamutse babayeho mu ihungabana rikomeye cyane ku buryo n'uburyo bagaragaraga no mu maso yaragaragaraga yuko bafite ibibazo bikomeye cyane cyane icyo banagaragazaga cyabaga n'ikibazo gishingiye ku bukene turabizi umwana umuntu umubyeyi hari ibintu byinshi akenera kuba rero atabibona akagerekwaho n'ayo magambo mababwirwa agira ihungabana rigakubitana n'ubukene ukabona ko yahindutse atameze neza
yego none se ubu iyo mubafasha mwebwe mufite inshingano nyine nk'uko atubwiraga ati nka padiri ushinzwe urubyiruko muri paruwasi witaye kuri abo bana hanyuma ababyeyi babo cyangwa se imiryango aho batuye hari uburyo babunganira kugira ngo mubashe gufatanyiriza hamwe muri icyo kibazo
bo imiryango iyo dufasha abo bana birumvikana kugira umwana niba aba mu muryango w'ababyeyi ngo batanayizwa kandi batuna ba nyina kandi yenda bakubwira kandi bo bagiye basa naho babwira amagambo atari meza, abo tugerageza kubahamagara kugira ngo rimwe na rimwe nabo tukabaganiriza uburyo bakakira abo bana nubwo bahuye n'ikibazo ko kugera kure ntabwo ariko gupfa, kandi uwo mwana ashobora kuzavamo umuntu bashobora kongera kugarura ubuzima akaba umuntu muzima, na za nkwano yari amutegereje akazibona. Kugeza ubu rero na babyeyi nta kintu cyinshi tubasaba, uretse kubasaba nyine kwita kuri abo bana yabanavuye no kwiga bakamenya ko nawe ari umwana ngabandi, ariko ku bijyanye n'ubushobozi buri ekonomike by'amafaranga ntacyo tubasaba, kuko ibyo dukenera hano mu mushinga hafi ya byose turabibakorera dufatanyije n'abagiraneza.
Reka noneho tugarure Serafina wa mwana wafashirijwe aho ngaho yongere abatuganiriza mu gihe twakira abandi bakunzi bijwi rya Amerika baduhaye telefone ari benshi rwose ndabibashimira, ariko haraho turimo guhamagara telefone zabo ntibazifate sinzi aho bagiye, ubwo nabasabaga ko baba hafi. Serafina nagira ngo twongeye tuganire.
Ndabumva neza.
Yego. Padiri yatubwiraga uburyo bafashwa n'aba imiryango cyangwa se ku ruhande icyo bunganira iyo uwo mushinga nderwa kinunu, wowe nk'umwana wahuye n'ibibazo niki wumva wasaba nk'ababyeyi cyangwa se imiryango mu buryo mu bijyanye no gufata umwana wa Tewinda wagize ibyago agaterwa inda, niko nanabivuga kuko ntabwo ababishaka.
Urivuze ko ari ibyago ntabwo waba uteye ibuye, kuko ni ibintu biyonza bigurira umwana kandi kubyakira biragora. Inama rero nagira umuryango ufite uwo mwana cyangwa se ababyeyi bamurera, icya mbere ni ukugira ngo bamwakire kandi bamuhumurize, kuko iyo umwana amaze gutwara inda kugira ngo ababyeyi babyumve kugira bamwakire aba ari ikibazo, umuryango ahita bafata ari umwana bigicibwa, bigatuma yiheba cyane, ndetse abenshi bakagambira no kuba bagira nabi bakuramo izo nda, ariko yagize igihe cyo kuganirizwa agasubizwa mu buzima akumva ko ari umwana izo ngorane zavaho. Icyo nabwira ababyeyi rero ibyabaye baba byabaye, kumubwira nabi ibyo byatuma iyo nda isubiraho, ahubwo bagakwiye kumwakira bakamuganiriza bakamwereka ko ibyo yakoze atari byiza, nyuma yo kubyara akafata ubuzima busanzwe ukira mu ishuri agasubira mu ishuri, ndetse n'ufite ubundi yakora akabikora kuko bamutereranye cyane mu muryango, niho hahiramo abana bo kwiheba abandi akajugunywa ku muhanda bo babyaye, bigatuma biba umuzigo kuri leta.
Reka twongere tuvugane mu kanya maze kwakira Christophe.
Uri maso Samueli ndi Kayonza mu Rwanda.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo. Nagira ngo nababwira nko kuba bihanganisha cyangwa se gukangurira ababyeyi. Hari igihe burya ikibazo abakobwa baza kujya ngo ni nk'igitekerezo, hari igihe bagira ikibazo cyo kuba batwita rimwe na rimwe bakariyukana abasosoza ahangaha rwose mu karere ka Kayonza basigaze mu Rwanda birezi cyane. Nibyo nifuzaga kuba nababwira, twari tugashyiramo imbaraga nyinshi cyane tukabirwaye.
Umwana aratwita bakamuta ku gasozi
akamwirukana rwose, nyamara abasore nka bamwe na bamwe kandi baba batwabigize n'uruhare twigaramiye ange dumwe mu basore ariko bangomba nabirwanye ndimo babirwanye kuko bari cyengana cyane, noneho bayagira abasore baza kugira inkozi ubwo yatuka muri ubu bugo bumve basoreranwe bagira n'ihungabana mu mutwe.
Icyo ni ikibazo mwago mugomba gukomeza guhagurukira, koko ndagushimiye cyane kuba ufite uwo mutima wo kuvuga uti tubyamagane. Twizere ko abo muzajya muganira muzajya muvuga no kuri icyo kibazo, ku buryo abo bana b'abakobwa batazajya bahura n'ibyo bibazo byo kuba ku gasozi no kwandagara no kwandavura kandi batari bo babyiteye.
Yego,
ndagushimiye cyane Christophe.
Ego murakoze.
Igira hirya ariko mata. Uhinyegera ariko. Abanyabugo ngere ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe nduwe mugo.
Eh yego rata. Urumujya rusangi kazi kuko ndo bagenda bimyozora nka zabo.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, unadutukwara neza kani ndakuizeshi.
Mie kwetu ni bugo.
Nekata?
Ndiyo bugo.
Gugwiki? Nukumga kwa mwiliwese mwuritu kebge, ya jenye imesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, kujete. Kombo taksi yaki.
Taksi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Rwanda.
Radio y'u Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Padre Théophile, ibi bitekerezo twagiye twakira by'abakunzi b'ijwi rya Amerika muri make mwa bivugaho iki?
Bo, ni bitekerezo byiza cyane. Nguyuvuyeho urumva ko afite igitekerezo cyiza, twanamugira n'inama rwose yo gushishikariza n'abandi basore bagenzi be rwose kugira ngo igitsina gabo nabo bashyirwe imbaraga mu kurwanya ihohoterwa rigenda rikorerwa abana b'abangavu. Bo, hari wigeze wahereyeho wavuze avuga uruhari rwa imbuga nkoranyambaga, nibyo biragaragara yuko niza kuna nyamaga nazo kugira uruhare mu kwamamaza ibijyanye n'ubusambanyi binyuze no mu ndirimbo no mu yandi mashusho agenda agaragara, ariko ibyo nari kuzanatanga nabyo atari byijana ku ijana kuko natwe aho turi mu cyaro n'ababona imari yo kureba ayo mashusho wenda ni n'abakeya, ahubwo ikibazo cy'imiryango wenda nanjye nicyo ngenda ngarukaho nawe nigeze kukivugaho. Rimwe na rimwe ibi bibazo by'abana bagenda baterwa inda z'abana bangavu uzabisanga bishingiye ku kinyabupfura umwana yakuye mu muryango. Abana benshi baravukira mu miryango ifite ibibazo, se na nyina barwana, ari abasinzi bahora mu ntonga, noneho ntibabashe gukurikirana ibirego by'umwana. Undi wa mwana nawe utitaweho n'umuryango, rimwe na rimwe bigishingiye kuri bya buseme, yahura n'umuntu akaba ashobora kumugira twamushukisha tworoshye, iyo ari umunyeshuri ashobora kumushukisha ibijyanye n'ishuri, amakayi, iniforume kubera ku muryango utamuhaye. Kandi rimwe na rimwe hari impano nziza z'uburozi, umuntu w'umupapa w'imyaka 50 atangiye kukubwira ngo ngugure agatelefoni, ngugure akanata, ngugure ibi n'ibi. Umwana utarabonye uburere utaritawe n'umuryango akenshi ahita abyakira vuba vuba, kandi igikurikiraho nyuma yaho aramubwira ati ngaho nawishimira, wa mukobwa ntakunda azamushimira kugushimira yitangira muri za nzira z'ubusambanyi kuko nta kindi afite yamuha. Ugasanga nyine bigenda bishingiye ku bibazo by'imiryango rima nk'amaradiyo mwashishikariza imiryango kubana neza no kwita ku bana babo.
Yego rwose, ubwo nabyo ni ikintu dushobora kuzaganiraho tukabwira ababyeyi, tukaganira nabo bakagenda bungurana inama. Twakire ku murongo wa telefone tuyishimire Bosco. Bosco, uriwe neza, urahagana hehe?
Ya nitwa Bosco, nk'uko mubivuze ni mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Gatsibo. Hari icyifuzo nari mfite ariko n'igitekerezo nshimira Padiri kuri icyo kiganiro kiza araduhaye. Ni ukuvuga ngo urebye inda zabo zaba bana batoya, akenshi hari igihe usanga imiryango iri hasi, navuga wenda nk'uze kavuga nk'iy'abakene, cyane cyane usanga ari izonda zituruka, ugasanga umugabo wenda ufite amafaranga runaka abonye kuje Padiri yavugaga abonye umukobwa wamwijeje ibitangaza ku byo azamufasha azamukorera, yamara kumwishimishaho bikarangira bityo yandika birabonetse. So hari ikintu nashimira twese mu karere ka Gatsibo, ubuyobozi bwagerageje kujya bufasha abo bantu bagiye bagira icyo kibazo cyo kubyarira mu rugo ari batoya, bagahurira ku kagari ubuyobozi bakabagira inama, abari sapoti bakabaha, bagakora akantu kameze nka koperative muri aka karere kacu ka Gatsibo. Icyifuzo rero cyari gihari wenda nk'abavuga rikijyana cyane cyane nk'abanyedini nk'abapadiri n'abapasiteri, habarakanwa batwe kujya bakora mu matorero yabo wenda nka mbere yuko biratumenyereye nka misa cyangwa tumenyereye nk'amateraniro hakagiye haba akantu ko kwigisha abasore n'abagabo n'abakobwa n'abadamu bakabasobanurira byibuze byinditse aho igihugu kigana birinda izo gahunda zo kugira ngo bari abana n'abangavu baterwe n'abakiri batoya ndumva tubihereye gutyo iyo marketing ibayeho hari igihe byazatanga umusaruro mu myaka wenda iri imbere
ndumva ariko bakwigishiriza bose icyarimwe ntibafate abakobwa cyangwa abahungu gusa cyangwa abagabo gusa cyangwa abagore bonyine kubera ko ikibazo kirareba bose
kirabareba bose ariko rero buriya abanyamakuru hari igihe abantu bagira ikibazo wenda tushobora kuba turi hamwe njye nkavuga imbogamizi njya mpura nazo nkavuga se nimba ndi kumwe n'ababyeyi bo muri famiye wenda ari papa agiye igitsure nimvuga ko wenda ngiye nahuye n'ikibazo kimeze gutya na gutya arandeba igitsure cyangwa se anankeke wenda uko bitwara ibiri hari igihe akenshi bikunda kuba ari nk'ubwiru niyo mpamvu no ku bigo by'amashuri hagiye hariya gahunda yo kuvanga icyumba cy'umukobwa nacyo cyatanga umusaruro bakavuga kubaganiriza byimbitse bakavuga imbogamizi bahura nazo none izo mbogamizi akaba arizo abantu bazajya bagenda bafukasingaho cyane mu gihe habaye ibiganiro runaka kuko bateraniye nk'abagabo n'abagore cyangwa se abakobwa n'abasore kwirekura ntabwo byavuga kugira ngo batange ibyifuzo byabo
ndabyumva rwose birasobanutse reka twumve padiri icyo abivugaho urakoze cyane Bosco Padiri Theophile icyo gitekerezo cya Jean Bosco cya Bosco tuyishimire murakivugaho iki murakibona gute
gitekerezo cya Jean Bosco ni cyiza inama tugira nk'abantu dukunda guhura n'abantu benshi kubaganiriza kugira ibiganiro byihariye ariko icyo nakongera ni ko ahenshi birakorwa natwe muri Kiliziya Gatolika tuba dufite urubyiruko turwitaho by'umwihariko ahubwo wenda imbogamizi zimwe na zimwe duhura nazo niko aba bana bamwe na bamwe nanone bahura n'ibi bibazo usanga ari nabo nyine bataboneka no muri aya magurupe duhuza urubyiruko ngo babe baza kuba bazabasha kwitabira igitambo cya misa babashe kumva inyigisho ugasanga nyine nabo bana n'ubundi bigenda bigaruka muri ya miryango abana bo muri ya miryango n'ubundi uzasanga batanatsinda k'imiryango ya isi kubayeho ariko nanone tukanareba aho tukumva kuvuga imiryango gusa wigeze kuvuga mbere wabivuzeho harimo n'ikibazo cy'uko n'abana nabo ubona babageze mu myaka ifite bafite amashagaga ku buryo ahubwo icyo twasaba mu mashuri ari ugushyiramo imbaraga cyane kugira ngo abana bigishwe cyane ubuzima bw'imyororokere amenye ngo umwana avuye mu bwana yatangiye guhinduka bigenda gute yakitwara gute ibintu kuko wenda mu mijyi baragerageza ababyeyi bakaganiriza abana babo ariko mu cyaro ababyeyi hari ibyo bataganira n'abana babo ko abumva ari umuziro hari ibyo atavuga atagira mu mashuri rero naho hakeneye imbaraga kugira ngo wa wundi utabasha kujya no ku Kiliziya abashe kubonera ubumenyi ku ishuri bwo kumenya ubuzima bw'imyororokere kuko akenshi muri abo bana be tuganiye uzasanga harimo n'ikibazo cy'ubujiji inda nayitwaye wenda navuga se nabi ko batakoze n'ibiti byose ariko nandi bwami nayifitemo ubujiji kujyanye n'ubuzima bw'imyororokere
yego ntawe umenya byose hari icyo kibazo gishobora kuba gishobora guturuka ku bujiji niba umubyeyi yumva ikintu adashobora kukivuga cyangwa atatinyuka kukivuga kubera ko ari umuziro yumva ari umuziro niba atanakizi byiza nuko yareka aho umwana akegera abo bashobora kumufasha kumusobanurira birushijeho hanyuma amakuru akagenda ari amakuru yuzuye kandi nyayo atari ukugenda abana hagati yabo babwirana ibintu kandi bitari byo bigatuma bagwa mu mitego cyangwa se batwara n'izo nda zitateganyijwe. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakira habakubaho Norbert.
Hello.
Uwiriwe neza.
Uwiriwe neza.
Uri he Norbert?
Eh?
Urahagana he?
Rurindo.
Rurindo. Yego, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Nshimire iyo paruwasi. Igikorwa yagezeho nanone ariko hari ikintu gikwiye kongerwamo ingufu aba bana b'abangavu baterwa inda usanga hari nubwo babafasha bakirara bamara kwirara ugasanga bongeye gutwita bwa kabiri. Ese bakora iki kugira ngo wenda bakurikiranwe neza? Ese mubona bamaze kugera ku ruhe rwego mu buryo bwo kwirinda?
Reka padi nicyo wifuzaga kubaza.
Ariko n'ikibazo nashaka kubaza, ese iyo gahunda iri mu turere twose cyangwa nk'urwego kizika yarifasheho umwanzuro ki nyine kugira ngo bose bahuze n'utundi turere cyasandi maparuwasi?
Padi Teofili
arakoze, abazi ikibazo cyiza cyane. Nuko nyine akenshi abo bana abo duhura nabo baba barabyaye rimwe, ikibazo gitano dukutumura nazo niza babyaye rimwe, ariko nibura kugeza ubu abagize mu byanza bwacu ntabwo bongeye kugaragara gutwara inda, wenda sinabonye bose kuko ndi kwibuka harimo babiri kugeza ubu urabisanga baragiye gutwita. Ariko iyo umwe twaraganiriye abwira uburyo yongeye gutwara n'inda, nabwo ni uburyo bubabaje cyane. Uwari waramuteye inda bwa mbere yabanje kumwihakana, amaze kumwihakana, amaze kubona umwana amaze gukura, aramubwira ati tuzahure tuganire, turebe ukuntu uriya mwana twamufasha. Umubwira ati impamvu namwihakanye niko nagiraga mu muryango utabibona nabi, umugore atabibona nabi. Agezeyo baraganira nyine birangira mutewe n'indi nda, ubwo arongera aramwihakana, bigasanga nyine ya mitego bagenda bahura nayo. Ariko nibura abenshi ku biganiro byinshi tuba twarabahaye no ku nama nyinshi baba baragiriye zirimo izacu, zirimo iz'ababifitiye ubumenyi buhagije mu bijyanye no kuboneza urubyaro, usanga ntituba twongera guhura n'icyo kibazo ngo bazatwara indi nda batarashaka abagabo. Ku bijyanye rero no kuvuga ngo mbese iyi gahunda mu gihugu cyose cyangwa mu muri diyoseze, urumva ibi ni ibintu bisaba ubushobozi. Twagize amahirwe wenda twe tubitangiye tugira ayo mahirwe, abantu batuba hafi baradufasha, ariko kubona abaterankunga ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye, biragorana cyane. Hano iyo gahunda turayifite n'andi mapawa akagenda agerageza uko ashoboye, ariko bakagihura n'icyo kibazo cy'ubushobozi bwo kuba babona abaterankunga. Uturere rero natwo tuzinwa na nyiranye tubwira nabo mbona bagerageza, kuko no muri iki gikorwa dukora batuba hafi rwose. Abayobozi b'akarere baradusura, abayobozi b'igihugu baradusura, bo ku rwego rwo hejuru twagiye twakira abantu b'urubyiruko baza kureba igikorwa cyacu, kugira ngo kandi bakadushima, bakavuga yuko no mu tundi turere naho hari ibigenda bikorwa. Nubwo wenda navuga ngo ni urwego byayigezeho, ariko natwe mu maparuwasi yacu bagenda bagerageza gusa hari ikintu nitwe twavuga twakataje wenda twagiye imbere y'abandi, ariko tudasigaga yuko turamutse tubonye n'imfashanyo ntabwo twaguma hano, byaguma hano ikintu no gusa ahubwo byagira no muri diyoseze hose, byaba ngombwa bikagira no mu gihugu hose, abo bana bakitabwaho. Ntabwo kandi tubafasha nk'igihembo, ahubwo tubafasha kugira ngo abamaze guhura n'ikibazo yego bafatwe, ariko banadufate no gukumira. Kandi tukifuza yuko aba bana aribo ba mbere bagomba gusanga barumuna babo, kubaganiriza ubuzima bahuye nabwo, kubaganiriza uburyo bagiye basukwa, kugira ngo batazagwa mu bishuko by'ibyo bahuye nabyo.
Yego. Twumvise Serafina, umwe mu bo mwafashije muri uyu mushinga wanyu, yatubwiye rwose intambwe amaze kugeraho. Twari twifuje no kuvugana n'umwana waba akiri muri ayo masomo ngo nawe atubwire uko abibona, ariko telefone yari yaduhaye ntabwo irimo gucamo. Hanyuma Padiri, muravuze muti ibintu nk'ibi umushinga wanyu n'indi ijyana no gufasha abana b'abakobwa babyariye iwabo cyangwa se batewe inda bakiri batoya, bisaba koko ubushobozi nk'uko namwe ubwanyu mwabyivugiye. Uwakwifuza gufasha uyu mushinga Berwa Kinunu yababona gute, yabageraho gute?
wacu tuzafasha umushinga birwa kinyuru kwa nababwiye adresse za uherereye ni mu karere ka Rusizi umurenge wa Boneza muri paruwasi ya Kinyuru muri diyosezi ya Nyundo. Ashobora kunyura kuri website yacu, tugira website www.berwa.org www.berwa.org ariko no kuri nimero ya telefone yacu yamamagara 0788985333.
Ye ubwo rero ndibaza ko ababa bari ku murongo bashaka kuba bagira ikintu bafasha, kuko uyu ni umushinga ufasha abana, si abana gusa, urafasha n'abana babo, urafasha ababyeyi, urafasha imiryango, urafasha igihugu. Buri wese rero ubwo wabishobora gerageze kuba yabatera inkunga kugira ngo intego yanyu izabashe kugerwaho. Twakire na Claude Hakizimana. Wiriwe Claude. Urahagane Claude. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo mbere yuko abo bana bakomeza gusakuza.
Yego. Amareta yo muri Afrika aha yarakora kugira ngo ibintu bifunguke kandi abo bana bagenda bahura n'ibyo bibazo, tukabibona mu banyeshuri, tukabibona mu batari ku ishuri, yenaguma nibaza ese ubu n'ubukene bubafata kugira ngo bave muri ibi bintu. Mbega ni iki kintu dukwiye gukora kugira ngo bifunguke, kuko ibyo bisanga ahantu henshi, usanga bakoraniye hamwe mu mashuri, mu ahantu baba bakorana inzi mpunzi kumbure runaka, umuntu agasebazasena n'ibyo bintu bigakuka gute. Bashaka kubaza umutumire n'iki kintu ntabona leta yo muri Afurika bodufasha kugira ngo bifunguke.
Urakoze cyane. Ubu ntabwo igisubizo aritwo twagitanga, kubera ko urasaba uruhare rwa leta, ubwo abayobozi badukurikiye nabo ibi bibazo babitekerezaho ku buryo bose uko bagenda babishakira umuti, kandi nabo twaganiriye bagiye bavuga ko abayobozi bagiye babafasha mu buryo butandukanye. Ubwo rero bashobora gukomeza yenda bagashyiramo n'ingufu kugira ngo ikibazo, kubera ko gikomeje kuboneka, kigende kigabanuka cyangwa se ntibinashoboka kizacike burundu. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabararitse. Nk'uko nabivuze, turi mu murenge wa Boneza muri paruwasi ya Kinunu muri diyoseze ya Nyundo, aho tuganira na Padiri Theophile Hakizimana. Ni padiri ushinzwe urubyiruko muri iyo paruwasi. Aratuganirira ku buryo bafasha abana bakobwa batwaye inda bakiri batoya. Padiri, barimo abakomeje kuvuga, baragaruka ku kibazo cy'ubuyobozi, baragaruka ku kibazo cy'ababyeyi. Nashaka kubaza, wowe urabona uruhare runini cyangwa se uwo umuntu yasaba kwitwararika no gukora ibishoboka byose kugira ngo n'iki kibazo kigende gicika? Sinzi niba ari umuntu umwe cyangwa niba ari benshi, mwabivugaho iki?
Bo, murakoze. Umuntu yasaba ni twe n'abantu bose, kuko iki kibazo kirahagiye kenshi turiga umukobwa wenyine, ariko ntabwo tureba uwabuteye inda. Ugasanga wenda rimwe na rimwe yanara arahunga bitewe n'uko afatisha leta yagerageje gushyiramo imbaraga, yashyizemo imbaraga zishoboka, aho wasambanyije umwana utarageza ku myaka 18. Hari amategeko akakaye cyane kandi amuhana nubwo ubona abantu batumva ariko abahanu baba hari byinshi ubwo rero uwo twabwira n'uwo ari wese ni umuntu uwo ari wese ni ukubaha ubuzima niba nubaha ubuzima bwanjye ngomba kubaha n'ubwa mugenzi wanjye niba ndi muri umugabo ukajya kwegera umwana w'umukobwa ukamushuka ugomba gutekereza ku bigiye gukora ari uwanjye bari kubikorera byashimisha niba uri umuyobozi ugomba mu nyigisho zawe utanga ugomba gukumira kwamagana ibyo bikorwa bigenda bikorerwa abana b'abangavu ababyeyi bakabigira ibyago bakagerageza kwita ku bana babo kubaba hafi no kubafasha kugira ngo babarinde ibirangaza ndetse n'ibitekerezo byose muri rusange buryayo ikintu kigaragaza yuko ari icyorezo cyugarije sosiyete binaba byiza yuko sosiyete nayo yose yahagurukira rimwe hatabayeho guterana umupira ngo umwe nibyo yuko bireba uriya bireba uriya uriya niba utaragize icyo akora uriya twese ntiduhagurukira rimwe tukarwanya icyorezo gishobora kuzacika kuko umwana niba asanze ubundi umwana ari kujya mu kabari nubwo atari iwawe ariko akagombye kugira icyo ukoraho niba ubonye hari amagurupe agendamo adakwiriye ubona ashobora kumuganisha ahantu hari nawe akagombye kugira icyo ubikoraho ukumva yuko ari uwawe ya gahunda bajya kwa gufata umwana wese ni uwawe twese rero duhagurukiye rimwe abagabo abasore urubyiruko tukarwanya iki cyorezo cyaranduka burundu
yego reka ndabona ikiganiro kigenda kiyigana ku musozo mbaze na Serafina mbere yuko tumurekura hagire n'inama yaha abadukurikiye muri uyu mwanya haba muri rusange cyangwa se by'umwihariko nk'abana b'abakobwa Serafina
ndabumva banza gusubiza umuntu arabaje ikibazo ndetse badukurikirana gute kujya tutazongera kubyara ndaba mu bana 99 babanje kurangiza mu cyiciro cya mbere tumaze gukingira abana 17 bigendeye n'amategeko nanjye urimo ubu nzike umutware twasezeranye byemewe n'amategeko bityo rero impanuro twahawe turazikurikiza kandi batuba hafi buri munsi naho tugiye guteshuka batuba hafi nk'ababyeyi cyane cyane padiri toti turamushimira imana izimuha umugisha ikindi nakongeraho rero ko nama nagira cyane cyane urubyiruko ni ukwirinda kugendera mu kigare cyane ko uganije abana kenshi usanga benshi barabyaye ku hejuru y'ikigare kibi ubwo rero urubyiruko rukiri rutaraga bakirinda ikigare kandi bagakurikiza gutega amata ababyeyi bakumva inama babagira ku ruhande rw'abayobozi mu murenge wa Buniza batubaye hafi cyane ndetse n'akarere ka Rutsiro ku buryo bajya baduhugura bifatika cyane bakaduhugura ku biganiro by'isanamitima kuko twari twarangiritse mu mitima twarihebye ubwo rero inama nagira ababyeyi cyane ni ukugira abana babo bakabaganiriza cyane cyane bakabaganiriza ku bijyanye n'imyororokere kubera ko hagati mu bana bagenda bahana amakuru atari meza ariko umubyeyi wo utinyutse ukamuhereza amakuru yizewe nkeka ko hari umusaruro byatanga cyane ko dutuyemo ahantu h'icyaro ababyeyi ntabwo bakunda kuganiriza abana babo ku bijyanye n'imyororokere niyo mpamvu twasaba abayobozi kugira ngo bajye bashyiraho ikiganiro cyihariye cy'urubyiruko cyane cyane ku bana b'abakobwa bakababaniza byimazeyo
yego reka ngushimire cyane Serafina hanyuma amasegonda makeya nyahe padiri agire nawe inama muri rusange amasegonda make padiri
murakoze cyane inama nagira urubyiruko ni ukwitwararika kwirinda kwangiza ejo habo hazaza kuko iyo ubuzima bwawe ubushoye mu ngeso mbi ejo hawe hazaza haba habi kandi wa uriya ngizo ubwawe ugasanga nta n'umumaro ugiriye igihugu cyawe ubwo rero nagira inama n'ababyeyi kwita ku bana babo kwita ku mwana akivuka ukamukurikirana ukamenya yuko ari umwana wawe ugomba kumuba hafi kandi ko ari we uzagutabara ejo hazaza kandi ntabwo azagutabara yarangiritse ikindi ni ugusaba nawe abanyamakuru kugerageza kujya mutanga ubutumwa kuko mwumva na benshi mugatanga ubwo butumwa ku bantu ku miryango itandukanye ku isi yose muri rusange ku kugira ngo abantu twese dufatanyirize hamwe dutegure umugozi umwe ejo hacu hazarusheho kuba heza dufite abantu bazima yatangiritse kuko uburyo iyo umuntu yangiritse ngombwa yuko yomorwa ntabwo arakira ariko burya hari ikintu bimusigira.
Ndabibijeje rwose Padiri Theophile Hakizimana, ndabashimiye cyane, nshimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma, ngashimira namwe mwese abaduteze amatwi n'abadukurikiye baduhaye inama n'ibitekerezo. Mwakoze cyane, mwari kumwe na Eugenia Mukankusi, mugire ibihe byiza.